This music.
Ilaila watch tina kuchialo pamwela na 52 avwela. DMG, the mafia government. Na mic tycoon. Ba NSK niyo kavanga tulipeka ngolo respect. Wala teti bakupele my idea panipisha success. Nikaenze kuma cake solo life city pala patifanika kusungi. Weni sungira career na majoa jino zaka tipeula na katira tizagula. Holy Ghost fire with the voice ilaya nikuza niyo kava tima inda na mesavi. Yeah, yeah. Tipeula.
Zamo like PSG, nifuna JUS, that's why I chose to lose a Messi. Chaka chikali bosila vire na chitako na pachesi. Cruza o Benzi, ninka la wina kuluza deti. Orospake branji, tupangi lapo zina, zina. Mu account zina, zipire zipanga ko zina. Palisti ya baka nkala basa shwata zina. Yanga, olo ende kunganga, suza kwa nisa kwanya. Empire eni manga, izapala ukanga tini eskaveta. Zini zaleka kubisha pepa, mpaka pepa ikambo ni bisha yeka. Family kuichinja wikalo, maboba kulanga ni kula. Pomo, 10% ni mask ni tithi. Ogula, nile kakulanga na pricey. Bana swagi ni mumista pricey. Chino chaka ni panga life.
Nice. Niyo kavanga tulipeka ngoro respect. Wala tetiva kupele my idea panipisha success. Nikaenze kuma cake solo life city pala patifanika kusungi. Weni sungira career na majoa jino chaka tipeula na katira tizagula. Holy Ghost fire with the voice ilaya nikuza. Niyo kava tima inda na mesavis. Yeah, yeah. Tipeula.
Yeah.